Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chisanu ndi chinayi. Paulo ndi guwa la nsembe la Mulungu wosadziwika. Machitidwe chapter 17 verse 16 ufika pa 34. Mudzi wa Atene unadzala ndi mafano. Ngati munthu kapena anthu apanga chinthu ndi kuchilambira, chinthucho ndi fano. Anthu anali kulambira milungu yosiyana siyana. Mchithunzichi Paulo akuona guwa la nsembe. Ndipo paguwapo panalembedwa mawu oti kwa Mulungu wosadziwika. Anthu aku Atene anafuna kudziwa chomwe Paulo anali kuphunzitsa. Motero anati kwa iwo, amuna inu Atene, mzinthu zonse ndiona kuti muli akupembedza. Pakuti popita ndi kuona zinthu zimene mudzipembedza. Ndipezanso guwa la nsembe lolembedwa potere kwa Mulungu wosadziwika. Chimene muchipembeza osachidziwa, chimenecho ndi chilalikira kwa inu. Paulo anawauza kuti iwo angadziwe Mulungu mmodzi woona yekha kupyolera mwa Yesu Ambuye, ndipo ena anakhulupirira mwa Yesu. Yesu adzabweranso kudzaweruza anthu onse. Iye ndiye mpulumutsi yekha. Palibe Mulungu wina kapena chipembedzo china chimene chingapulumutse anthu kumachimo awo. Monga Paulo, tiye nitonsefe tikhulupirire ndi kudalira mwa Ambuye Yesu Kristu. Tisaope kuuza anthu ena za iye, kotero kuti nawonso amtumikire.